We tujio, sweke ni yoni langu tunda simpokoje. My love, wow, 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 inachota ni palosi. Can you live so pretty, pretty, na yo shepe ya kidosi. Tahie, mwena ololo, shaku, shaku. Ama ndombolo ya solo, ma mamba nimechoka staki aku. Utanya kazi na nichokona. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovu nguni kwa yocho kikuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovu nguni basi ponye chutama. Oh mama. Siwezi kuka kwa beti, uje ni kufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja pita ujisime mwene. Mambo ya maringo siwezi, uje ni kukune atinwele. Ona nisha si mama, te.
Ilaila, you de worry me like Ilaila. Baby no go live a go shiva. Your body dey wave like a river. Wah wah wah, make a hand to you. Break your back, make a sound for you. Omo get rooted what the Lord gave you. Big talk boy, I go dey for you. Oh my sexy mama, say you fine like a diva. Oh my sexy mama, you dey giving me fever.
Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovu nguni kwa yocho kikuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovu nguni basi ponye chutama. Oh mama. Siwezi kuka kwa beti, uje ni kufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja pita ujisime mwene. Mambo ya maringo siwezi, uje ni kukune atinwele.